ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim jorato ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jamñal sakiraɓe heeɗiɓe. Balɗe noga e joyi heddani en banggal lebbi sappo jetti transition ɗi junnugol muɗum nasarta ka fa hande adadu muɗum andaka ko ɗum fof golla e ley transition o banggal ndenaw kadi won holtiɓe beltan ka ɗum san. Caggal lewru darnugol men yeeyugol vignette ŋaji moto fuɗɗiti yontere ƴaɓɓine nde jamara nde weltanke sanne ko ɗi puɗɗi yeeyede nokkuji kewɗi. Fay ɓoyata lewru Radiaba Timmana jamma ko alsalama en yambinanna dawol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam talatara ndeɗon woni ko yambinte mbiyande ko chrétien e yambinta banggal men fuɗugol korka mabɓe e meman fandadi mbiyan nafakaji ɗiɗo yambereji le journal meɗen ɗin gon semme kabaroji amen hande kikiɗe altinere noga jetti février tan 2022. Bisimilla sakiraɓe. Noga e joyi septembre 2020 noga jetti février 2022 balɗe noga e joyi haddani en mbiyan lebbi sappo jetti transition ɗi wattumo mbiyan wattumo omo hani junnede mbiyan ka noon addadu muɗum andaka tafun wonande malinkoɓe CNT yoppani mbiyan gouvernement o ben CNT o yoppiri ɗum ɗo gouvernement o ka mbiyan ka nawtorade yelaji mbiyan batu moɗo holtiɗo mbiyan yo iwde lebbi jeegom e duuɓi joyi landinal wuteji e huncangol hoore ndenagu na jeyda e kasindeɗe intal ak bilal wonko heɓani keɗen fostango Oumar Wagalo.
Ko nayri banggal ndenaguli leydi Mali ndi hewɓe yimɓele ɓe kay kolitiɗe gulliɗe en gondi e yarde yesso kañe andanɓe kabaru ndenagu fur le majjum du ɓe keeɓi diwoji nayyi paɗɗoji bomboje kañe ko yata mobilaji temettati suudu école ɗo haaɓo hani janguede kañe hôpital manggal ɗo ministére en kani sawrede le imadaraji ɗiɓe gondi e wadde ɗi jamare nan wondi e jowtudeɓe sanne le saha leydi Mali ndi kañe le wuddu leydi Mali ndi ɗum laatiki sababu le ko ƴaɓɓino ko so yata yimɓele sappo e jetto nangonoɓe kenti koye muɗen ministére en sappo e jeɗɗo ana hakkude mabɓe kañe civil goto yoga e nokkulɗe guuɓe jadinkoɓe nanguno du joppitama ka micciteɗen wiide le imadaraji mabɓe ɗi armé franci barkane kañe fa yetto armé union européen mum noddir takkuba yoppa nokku o ko nayri banggal laamu lobbo kañe woteji ɗi hakkillaji jamare nde aɗa fecci so woɓɓe kolliti wiide laamu hakkunde jo golli ko fewi kañe ko wi joɗɗinan fedde wootere hande humnade kabaru woteji ɗi woɓɓe du kolliti ɗum nangata hoore ko wiya fanuyɗe sariya ɗe ƴewte le leydi meɗen ndi kañe heƴoji kanɗi daɗɗede ko nayri banggal woteji ɗi yogaɓe du kaali hono ko kaldal e kawral ngal wondi e tannude koyɗe ko
laamu goto timmi goɗɗo wala ɗum yiyata ka fewi oɗo watto ɗum woni ko holti docteur Abdoul Sogodugo kanko dunke kabaru gollidal hakkunde leɗe nden no holti wiide ɗum mbiyan juttugol junnugol wattu transition o waɗama e le saria jaati keɗɗan ko hani Moussa Mali Sogo dow fayisan Oumar Wagalo.
Wala fof ko yeddili hen sériyaji so wona yimɓele mbinoɓe jaɓanayyi talkuru laamu hakkundejo o mi haaldi e wiɓe an jaɓini laamu hakkundejo wattu muɗum ɓeydedu ko wiya fa laamu hakkundejo o talkuru muɗum ndu ƴewte ko iɗum wawi junnude no golleji mabɓe ɗi gorrinodu sa ƴeewi ko nayri banggal sériyaji koɓe noddir constitution ɗum joƴƴinirama sera ɓe jaltinino sériyaji koɓe noddirno loi fondamental yo ɗum gonga laamu hakkundejo o e mbawide ɗum junne fa yaade duuɓi joyyi miɗa mati wakkati joni eɓe gondi haldude e CEDEA o kañum union africaine fa yettoyo faɓotoɓe e leydi Mali ndi caggal ko Goodluck Jonathan yetti le ngallure bamako nde iɗum hollita wiide le ko warta ko eɗen mbawi famde no laamu hakkundejo hani waɗirde le nokku o ɓamde lebbi jeegom fa yetto duuɓi joyyi
mbiyan sara imiki fewde kanko horadio fewde lollinde mouvement républicain mo wiye Eyna Ibrahim Camara ministre saria dardi mbiyan ñande altinere hande dardi procureur cour d'appel bamako wadde horgol fewde mbiyan kaɗo oɗo kabar o nden o lewi do mo waɗi do bembe ande kanko Eyna Ibrahim Camara holti wiide haali haalaji metti mbiyan waɗi haalaji metti fewde laamu o holti ɗum kanko o laatike président transition o fuɗɗude mbiyan noga e nayyi lewru février hitande 2022 sagrama tottuɗo hakkilemo du kabar en banga bem amen facebook kadi twitter gollirɗo téléphone ngaji orange mali e mouvement africa mbiyan ɓe darni tafuno murtere golle mabɓe ɗum mbaɗi ɗum ɓe gari kaɗo ania altinere hande wattu batu mawɗo mabɓe ardi ɓe ɗeɗo ɓen sénicaji ɗiɗɗe holti wiide ɓe ɓami ɗum yalla mbiyan jooɗa haalaji kanɗi fuɗɗude lifay ɓoyata na heeɓa lawol non micen wiide ɓe gaɗi noon murtere saabu ɓe holti wiide konte mabɓe nangama wonande suudu saria mali fande le kabaruji ɗi mbiyan to l'hôpitaluji Gabriel Touré e Pongé hultama wiide jun mbiyan gollirɗe faaba talka en natton so jamare Pongé na metta jogola muɗum to Gabriel Touré kay mbiyan ɗen ndeɗo gollirɗe gooti yeeɗe mbiyan gooti yirude ɓooyi saabi Rafi Kalisi ndenno Bala Camara ko heɓani kene fofsa Oumar Golo e Alsisi
ñawɗo an o ka ana ɗo min jeehi ne suudu golliru ndu pawtoɗo yimɓele ɓe ngala bawɗe sanne fa yooɓa ordonnance ngaji muɗum no hoorejo o wala to minen kam mi keddoraki fewi hunde hannde ka yi mi uso min gari ɗo mi anda fu hono min gatta fay min ñama e tafungo
gite makko anni gadda gonɗi tan o mbembaɗo sa yimo ñalawma hannde udaɗa andi gikke fu o heddiraki o wi balɗe joyi o iwi kayisomo yetti lingal ɗo hôpital kanko Boubacar Diarra o wakkande mo yettino nde fu cafaji ɗe o windana arande kalisi makko fu yehi toon goɗɗo kasen hono Boubacar Diarra noddire Alassane Ndiaye hollitiwde wala fu faaba muya ko keɓatali oɗo nokku
gollirdu ndu pawtoɗo ana walla yimɓe ɓe ngala bawɗe ana waɗa ko wawi fu ɗu yalla yimɓele garoɓe sawrat ɗoɓe ana heeɓa cafaji ko handi ana faamo yuɓude ordonnance ji mabɓe ɗuɗɗo eno saraɓe ñawɗo o yettali suud docteur on
ɗum e tawede fu kanko laamiɗo ngal ɗo hôpital mo noddirta professeur Ilo Dial o wi himɓe yurmenan wodile nokku mabɓe o ka yimɓele looƴaɓe ɓe paaboto
gollirɗu paabotoɗo ana ɗo yimɓele paaboteɓe woni yimɓele kanduɓe hen yimɓele ɓe ngala bawɗe jogui ɓe talki kolitoji ɓe ngala bawɗe
suudu hôpital Gabriel Touré kanko madame Sagara Adama Telli laamiɗo kabar himɓe yurmede toon o wi nokku mabɓe ana faabo hono yimɓele yettotoɓe toon so tama ngala bawɗe ka ɗum e tawde fu kanko laami ɗiɗo golleji o wile duuɓi tati cekkitiɗi fu wala fu ko laamu o faabirto
min keɓino balligu hitaane ngal ñalawma min goni hannde o ka min gondi fewde tiɗɗalaji nawɗe gollirɗi paabotoji ɗi cuuɗ dogotoroji ɗi ana tampi sanne développement social o hokkannomi milioji tati ɗum ne wayri jon ana heeɓa duuɓi tati
farde laamu hakkundejo faabadeɓe suudu huminino kabaru himɓe e yurmenle hôpital Gabriel Touré ɗo ana wondi wattude toon jawlele muɗum fa paabo yimɓele ɓe ngala bawɗe yettotoɓe toon
vientigaji mbiyan guttino ɗon yeyede yalla one wara jonte yogaji hannde fuɗɗiti altinere mbiyan fuɗɗiti yeyede mbiyan altinere ƴaɓɓine nde ndono e dow weli yonki jamar nde saabi nokkuji goɗɗi ɓeydike e ndo e mairie ngallure boma ko ɗum woni mbiyan nokkuji tati goɗɗi ndenno e wi mairie o yo saabi mbiyan newa muƴan tawe e mbiyan heɓgol vignette wonande jamar nde keɗɗana ko mbarem kulbal heɓane dow fostango Oumar Wégalo
laamiɓe kabaru mairie ngaji gonɗi le leydi meɗen ndi ɓe kolliti tiiɗallaji koɓe keɓuno wakkande puɗɗuno soccude vignette ngaji ɗi tiiɗallaji ɗi heɓanama jogola wattu jonowdu ɓe mbi ɗum sakama le ngallure nde fufaɓe ƴeyalla honoɓe kani sakkirade ñaw corona virus o kanko noddirteɗo Arisa Zuledeni Maiga goto e kuminiɗo kabar ɗiɗo golliji le suudu mairie ɗo bomako ɗo o wi ila rawani ɓe puɗɗi sakude nokkule cottirɗe vignette ɗi downo ñaw corona virus o wori o wi ɗum wondi sottede le commune ɗiɗo tatoɓa nayoɓa kañe fa jottuɗa commune jeegoɓa ɗo bomako ɗo yimɓele jooɓe so cooda e vignette ɗi kollitiwiɗe beltikili hen sanne ɓe mbi wattu joni heɓude vignette ɗum yaafi ɓemin tewno toon ɓe woɓɓe kollitiwide kañe ka ko dartata tan jawlele nangueteɗɗe watte ɗo hani wattede goɗɗo kase mumin tawi toon du wihi vignette muɗum majjino wakkati fusina yoɓa buɗi temeɗɗe nayyi woɓɓe kollitiɗe kañe martoyno kumpa feyi ko golli ɗi puɗɗita ko sona altinere ƴaɓɓinon nde wattu joni gari sodde vignette ji muɗum en kamɓe laamu koɓe ɓe mbi jamande tinno yahaɓama e vignette ji ɗiɗɗo e timmoɗe lewru mars ndu so wona ɗum tan jomum jukkete so nanggama
leru Rajaba timanna ɗo e balɗe seeɗa ndenno mbiyanno yo wattu yimɓele hewɓe islam en nawtorto heɓude mbiyanno baraji mbiyanno wadde duwawuji kewɗi talatara nde ɗum yo ñalowma mbiyanno tedduɗo banga kamɓe chrétien ɓe lollirɗo mardi gras ndenno kanko fatiyatra wonko ɓenne kene fesango Oumar Wégalo Alsisi
ndeɗo talatare ko kamɓe chrétien ɓe noddiri mardi gras ɓe mbi yo ɗum fuɗɗoɗe korka mabɓe noon lanninade farde korka mabɓe fuɗɗude kanko noddirte abe alexi dambele o haali oɗo ñalawma no wori e diina mabɓe ka
yambere chrétien e entirteɗo mardi gras yo yambere moɓe jambirta hoore mabɓe ñande si ñanduji fuu yalla eɓe keeɓa lantinanade korka mabɓe miɗe gaɗa julde nde wattu korka amen hundeji fa hewi fuu ana haɗa
le on ɗo wattu furdu bangal meɗen ene alsilame en lewru Rajaba no wondi e timmude balɗe seeɗa tan heddi e muɗum yo wattu teddinaɗo sanne kona nayiri bangal alsilama gal non kanko Ousmane Seydou Samake o hollitiri wiide
rabbana anta ilahuna
lewru rajabnu e lewru teddun sanneto allah to do e lewru no kuleji lobbi ko bi adama wadi fu hono mudu hokkete baraji mudu didi le lewru ndu bi adama no han wadde ko wayi fu yalla ana rewa allah e julde e wadde mujjuki hune fu ko wonto ko wayi battinde bi adama e allah am hani wadde le lewru
ta'ala
miccete be wiide o do wattu bo yimbe le dina ko be korsini sanne dum wonde wadde leedi meden di de cogguji kudde de wonde ngabbudi leedi meden di yoga jagotobbe bi ko lati sababu mudun jukkoje gondude wade de fewde e leedi mali ndi ko warta lebbi didi nyaloma handen o
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru amen kreduji bento bangara to hultama bide amire haben lullido hugonna hani ju inede jogom mars warurun dum ben dum watte nuku ben latirde nyaga tembeli yeso ben hayabe lamu e kanye e be dinaji e be finata wa hebe donno yambriji yambe nuku ben wattu ben yambriji kewdi nasarta nyandle muddu donno gulidi fu na hantimude fudude gulidi fu nanu fudude wattu 8h30 to banka so hultamde roobe banka so ben ngadi majjere nyandi noga e jeddi lewru dum woni kenyan yalla dartude e yoptere yimbe le ciutabe nyandi 10 lewru novembre 2022 do datul RN15 en takune banka e banyangara den nobe yittike le ngalure de fadduma be tilade ben wattu 11h den e bangal ben halaji yeso lamko be entumina ka bawdi do to santo do holta wiide basket ben wadda ma ben nyaloma arando do wadda ma region on denno e kanko equipe A 100 ben fi kenyan mo tuminya bangal 76 e jetti noga e jetti denno coupe o ben yambere de ko ngaji tatu wonno he didi di circulation e kany ben wotere mo tuminya denno kebdo fufu pural hokete unyaaji sappo jokko mudu heba unyaaji joyi men tatobo heba unyaaji tati denno dum woni ko gouverneur région o kam gouverneur région yitti sanne ben dum do e do yela kambe jeunesse e ben bangal imadra hotogol jam le lam 100 sagrabu dum timita kabru amen mi jitano baw sa fum tare do bembal amen 3w.tutamani.org mar no don jam 37321 do sede yotre meden magazine yota meɗe magazine hadan yowi do taccugol courant fuddo ka gila mbiyerna jonte ɗiɗi hande bomako ɗo nden ko Mamadou Ali ak Ali da wonko banni keɗa fasanko Oumar Wagoule Alcisse yonkiri jom
hitandi kande taccugol courant ngaji ɗi ɗum fuddi law non yimɓe leɓe kolitiri wiite ɓe mbi jamma e ñalawma taccugol ngol ana mate le denno dertene medina kura galle tar warenkoɓe ɓe kolliti metti mabɓe sanne no ɗiɗo tiɗalaji gori
taƴugol courant o jammayi ɗiɗi ɓettiɗi ka tampinime sanne sukaɓe ronki feytimaɗe lisonaji mumen keñe mawɓe amen ɓe fuu sella waali ana jogui bifolɗe mum foyre wala so noon ɗum wordi hikka ɗu ɗum warta latade hunde newino taƴugol courant o ana tampinami sanne so ɓe mbawi heɓande ɗum jogolal ɗum welami sanne minen mawɓe saabu wulande ana haɗami ɗanade
yoga e jagotoɓe ɓe kolli tiwide ɗum bonni kuɗɗe ko cottata keɓe muɗum dow ɓoytiki non kanko sekkuddeno cotto liɗɗi sugune kura o hollitiri wiide
tiɗɗala
ɓiliɗo e taƴugol courant o ka ana hulɓinimi ɓeydade ɗum ɗu no jiiɗa fu courant o taƴo ga coggu facture o ka ɓoycitako lewru fu ɗo ɓuuri tidde mi jeeyowo liɗɗi so gonga allah o ka kabaru o ana hulɓinika aljumare ɓettiide ila beete fa yitoyde beete janggo muɗum kase min kalano courant tawine ko min joguile frigo ngaji amen ɗi ana bona eɗum hani sottirade yimɓe tawi ana ɓuuɓi ande 2019 fawade 2020 min jeehi ciɗɗala nawɗo taƴugol courant o bonana ko waddanime wala fuɗo haaɗi minen ka so gonga o min jiiɗa fey yiide hono ko min jiino ƴaɓɓade
no ɗiɗo tiɗalaji gorino kanko Adama Koulibaly on wonde yaltindu hen ɗati goɗɗi o wipponongaji o wattiɗe nokkule makko ɗe tiɗalaji fo wala ñalawma handen o
cuuɗi eɗiam ɗi wawa hokkude yimɓe courant no yiɗiri min fuu miɗe andi ɗum wayri noon ɗum wordi ka min ka won ɓatol gongol mo joguimi gaddano kam foyre sukaɓɓe ana jangga le hen mi hoore ɗum miɗe ƴeewa le hen émission ngaji an tiɗɗala fuu masitake
yimɓele ɓe gaadi noddago fewde e laamu o tinno watta le hen koyeɗe muɗum yalla taƴugol courant ngaji ɗi ana gotta soɓomi fa wulare naati